Hey, yo, what's up, Diamond? This is for you, bro. Let's go.
Nikitazama macho yako naona tu makopa kopa na mapozi wewe ni midakasi la naogopa kukuacha mwenyewe na ndio sababu haujabipu nimepiga simu ili kuhakikisha na kulinda sitaki uchezewe high poppy ni zodi gani nikuletee ulivyo high class sishindi mechi za ugenini na wala sky pass mapenzi yako na yaendea kasi ukinitoa kwenye chupa niweke kwenye glass laliene kwenu kwenye la kwetu wa mkeni nye kumbe kupendwa ndopo hivi na msemi shimo sijalichimba na stemi nikula bada kula bada kumla paka seme tahemi ni chumbasi wendo kagezi na hii udumdani usiwe kama yule nani ushungi mwingi hata kama unaenda kutali mapose na we mina mapose na mi yalo
mapose na mi mina mapose na mi 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 mapose na mi mina mapose na mi